My corazón, my corazón. Come to me, baby, come sing to tell. Bas check it up on, don't poke it, baby. Na misi sula yako, hasa cheko lako, jinsi ulivyo cute. Ambia zazi wako, nisha kuwa wako, takata tatiketi. Hata ikiwa kwa majini, au juu walizini. Acha wafitini, eti chino wanini. Mana moja ikai, bilia ikai, tatwa ifai, oh my guy. Nikupeleke Mumbai, shopping Dubai, sinone misifai. Kaya ya body,
as you know.
Slicer.